Zest is on this beat, ladies and gentlemen.
Nilikutana nae msichana, alinifunza mapenzi. Nilikutana nae kimwana, akanifunza kuenzi. Siku zinakwenda nami nikazama haswa, nikatunga paka tenzi. Siku zimekwenda mara kapata mimba, kanza kucharuka mama. Akataka tutoe, nami mtoto sina. Ninataka tule, yanasema pana. Mpenzi anapenda disco, disco. Mpenzi anapenda bata. Mpenzi anataka mimba tutoe, sababu ya kuluka majoka. Ikawa kila siku na bembeleza, stoe mimba yangu mama. Stoe, stoe mimba yangu na kumba. Stoe mimba yangu mama. Stoe, stoe mimba yangu. Milia kidogo. Stoe mimba yangu mama. Stoe, najua unapenda bata stare, hivyo vyote utavikuta vipu. Stoe, stoe mimba yangu. Kote na kumjali mwenzangu, kumbe ni bure tu. Kumbe mwenzangu lake bado lipo, lipo kichwani. Kumbe mwenzangu kasha nunua dawa, lengo mimba itoke. Mini mtuwa mishe mishe kavizia nimetoka, dawa kameza. Narudi sina hili lile, niko zangu nimechoka. Sebleni na mkuta kanguka, kasha kufa uhai umetoka. Kaondoka. Kifupi ya kuipenda mimba, akataka tutoe. Nani mtoto sina, minataka tule. Yanasema apana. Mpenzi anapenda disco, disco. Mpenzi anapenda bata. Mpenzi anataka mimba tutoe, sababu ya kuluka majoka. Ikawa kila siku na bembeleza, stoe mimba yangu mama. Stoe mimba yangu kumba. Stoe mimba yangu mama. Stoe mimba yangu. Lia kidogo. Stoe mimba yangu mama. Stoe, najua unapenda pata stare, hivyo vyote utavikuta vipu. Stoe, stoe mimba yangu.
Records.